mwaramutse neza dususuruke ibiganiro dususuruke byose ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com jayo urebe mu biganiro ahanditse umuziki naho adresse yacu ni radioyacu@gmail.com Sabushimike Paul yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati ndi Tanzania indirimbo ntawa musimbura ya Medi ishimishe ciza munyentore rugemekesha mushikanje yitwazi habatoni bari mu Burundi mu Kirundo ibusoni uyu rero ni Sabushimike Paul
You go on pee, yeah. I can't sing that way. Ah,
Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke email radioyacu@gmail.com, Facebook VOA Radio Yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone, tuzaguhamagara ususurutse abawe.
Nitwa Ntwari Steven, muri Kigali Kimironko, ndashaka indirimbo Jeremy Yasimi, etura umwana twana witwa Mweri, n'abanyeshuri bose bo muri Auka, bushimisho n'umukobwa bita Kabigorija. Urakoze.
Ntwari we na urakoze rero, urakoze umunsi mwiza.
Namwe umunsi mwiza, murakoze.
Ke ni ku ijwi rya Amerika. Adresse radio yacu @gmail.com, Facebook VOA Radio Yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone, tuzaguhamagara rwose maze ususurutse abawe.
Nitwa Murwana Shaka Meshake, aba mperereye Rwamagana mu murenge wa Nyakariro. Ndatashya mama na papa batuye mu Bugesera ahitwa kuri Juru. Atashya Emabure, ni umwarimu w'inshuti yanjye wanyigishije. Atashya promosiyo twarangije rimwe kwiga 2014, twigaga mu rwunge rw'amashuri rwa Isika Mabuye muri Mbyo, hazwi nko muri Mbyo. Atashya inshuti zanjye duturanye, harimo Izerimana Shadrake, Mukundize Gilbert. Atashya murumuna wanjye Munyeshaka Boaze, na barumuna wanjye bandi. ashake na mushiki wanje ukanze kaziripa na musana bera devota n'ababyeyi be. Indirimbo mbatura ni ya Bravan yitwa Bindimo. Murakoze
mu Rwanda cyaka we na urakoze.
Yego
ye umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Susuruka kwijwi rya Amerika Facebook VOA radio yacu. Sebahungu Pierre Celestin yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati ndifuza indirimbo kubitutababarira ya Theogene Uwiringiyimana bita bose babireba ishimishe abanyamakuru bijwi rya Amerika service y'ikirundi n'ikinyarwanda. Sebahungu we urakoze cyane pe. Urakomeza uti ishimishe umuryango wanje wose cyane cyane Jean Raphael Denise, Kevin, Lucie, Benjamin, Frédéric, Lionel, Frida, Mucho, Bella, Gasore, Rukara, Kayitesi, Rwanjogera, Penina, Kavunderi, n'abandi bose bakurikiye radio yacu. Uyu rero ni Sebahungu Pierre Celestin.
ibinyiru kangana haje bifunga mayira haje ndwara zidakira haje bisana ibyorezo iyo narira nkahogara sinabona ungirira impuhwe umubabaro wanjye ni wowe warindiriye ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza
America ikiganiro cy'umuziki dususuruke email radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu twoherereze nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze utashye inshuti n'abagenzi
niko Emmanuel niyo mungeri ndi mu karere ka Nyagatare intara y'Iburasirazuba ndatasha mama ndatasha bashiki banjye ndatasha namaramo wangire memory indirimbo nifuza kubatura yitwa inyishu ni yakorari ibyizigiro yo mu Burundi nkayisura n'abandi badivantiste dusengana ku munsi wa karindwi
niyo mwungeri urakoze
urakoze namwe
kukwica dukuri wabuze nikinuna kimwe uwokora inyishu nimwe gusa Yesu mwamini washoboye bizere gusa cyabikora amasu nezegwe cutiya
wanje
ikiganiro dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Facebook VOA Radio yacu, address email radioyacu@gmail.com. Ohereza nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abavandimwe. Dususuruke kandi zose zisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Ahanditse ibiganiro umuziki. Naho rero dushoreje ku butumwa bwa Hakizimana. Nshuti zacu, ndabashimiye cyane, mugire wikendi nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nitwa Hakizimana Efroni, ndi mu murenge wa Busoro. Ndasuhuza umuhungu warifitanje witwa Samweli, akaba ubu iwabo ari mu Burundi, mperuka mu myaka itanu ishize, ubu ngubu simeruka agira ibihe byiza. Ndasuhuza Feredina, ubu ari mu Mutara. Ndasuhuza mukuru wanjye witwa Jerome. Ndasuhuza undi mukuru wanjye witwa Noa uri muri Mozambique. Ndasuhuza Jean-Tu Gedeo Munyanja twoga mu cricket radio. Ndasuhuza Paxson wo mu raperi mu Rwanda. Ndasuhuza marume wanjye witwa Eliel. Ndasuhuza Ndamage. Ndasuhuza umuhungu witwa Ishimwe Dieudonne twiganye mu wa mbere no mu wa kabiri. Ndasuhuza umwarimu wanjye witwa Mutarekwa. Ndasuhuza uwanyigishije mu wa gatatu primeri witwaga Agnes Thomas. Nawe buriya ndagutahije, ndagukunda cyane, njya nkumva kigano cya ntago nabura kucyumva kuko uransusurutsa cyane.
Hakizima ndagushimiye byimazeyo pe.
Noreka mwaka indirimbo.
Ye.
Hari indirimbo ya Young Jizzy uramubona.
Yego.
Bayita Never Ever urayibona.
Wondering what it might be like. You and I sound so right. I'ma let it go.